najimsafi.com.
Drama on the bed.
Nani, Nani,
Uya, Kwani Nani Uyo,
Nani Uyo,
Nani, Nani,
Kwani Nani Uyo, Aloi Mwaka Pombe Angu, Nani, 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 Anaye Mtaka Demu Angu, Nani, Nani. Umekuja kujirusha, nguvu nini tunakausha, tunakula rabaka kuna kucha.
Chochote kula, tunarivika, muda umefika, wakujirusha.
Alokalia kiti changu,
Nani, Nani, Nani.
Anataka shari amewaona wanangu, wanangu, wanywe wote mbili kwangu. Na leo silali peke yangu, Nani anamtaka demu wangu, my boo. Nani anamfata demu wangu, Nani anamshika demu wangu, my love. Nani anamtaka demu wangu,
come down.
Nani, Nani,
woo.
Nani,
who?
Nani, Nani,
hey, man.
Nani,
hey, man.
Nani, Nani,
come guys,
Nani,
let's fight.
Nani. Chochote kula, tunarivika, muda umefika, wakujirusha.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.